Downloadani tikumvera nyimbo za pamwamba pa malawiwanga.com.
Hey, amweni mwapezeka malo ano chifukwa kuti ndinu amene mukaikidwa kuti ndinu amene mwaphankhazo abwana wanu. Inu ndamene mayang'anira pamalo paja ndi chifukwa chake tikukutenganinu kuti muyankhe mafunso awiri atatu. Mukapanda kuyankha bwino mukakhala kundende moyo wanu wonse. According to section 97, you deserve to rot in jail. Izizi zichitika mukapanda kufotokosa bwino. Kumbali anu muziteteza bwana.
Sikufuna kwanga kukhala mlota, kukhala doctor ndizimene ndi malota. Ndichito chabe sikuti ndili permission, akuba wavuta kuliko singa ndi season. Mundipese bwana ine ndili ndi ana, kasipa mbali nkhani yakuba idayikana. Apa ndikulumbira khala ndilange ndi satani, nabola ndizafe mbawi kubasunga pese mwayi. Hata mwela kanda ndipe za paketi, pandali pofuta zedi kuwapanga suspecti. Anabwela maubale, singaji wale, wina kama yanka fone, wina manja suti kesi. Je, kata nula fona nandi pasa moli, kinaka hamfekele geti mudi tekulile. Jumagote kanungizana jeno sinapiti lile, analowa mama fufu posa kalisa na vagansha. Mzizi muka gati ndili kumaloto, shia 997 kwa zamenya fonko. I think it's poor service nafika mochedwe lapo. Mavazita tantunda kudia pasinga tinkango.
Making sense
so
to
now
sense.
I'm being suspected. Raka was connected, sentenced and suspended. Free captive, I'm nothing expected. My reputation is messed up and rejected. Sichapa fupi, chito yungwe ndugwila. Bula ndisi ya moyo kwatu wezi akulila. Kuzama yamba kata diwi samulota. Kena mango kumenya pompo kukumangilila. Ndizo shupa, ndina pesa kazo wana atamupa. Botuluka mpanda kana mpochita cholumpa. Nandisi ya manjali mutu ngati ndinofunta. Tima kukunta, sindi kutiwa kata na welela kuba. Sana tenge china chili chose mnyumpa. Mafunso anuo inetu ndilibe mau. Nani ndingo gani zila gana semela na nyau. Mwina kunchito kama limbila na rinto. Apo ayi ndingo gani zila zibwensi za wana. Jimafa daily, daily kama yambana. Gani za kezo mwesi bambo gali ndizi bwensi. Pakale pakale ndizi mene za chitikas. It just release me sizo lila kudishas. I'm innocent man muzipe za mbavazi. Wireless message na lila mbavazi.
Kopi, kopi, kopi. Abwana, miyamata yu wa mga mreka. Kuyenga vila tafisanga.
Roger that, roger that. 165 area 4, situation under control. Eh? Hello?
Download dani, tiku mvela nyimbo za pamwamba pa malawiwanga.com.